it ain't over to sofa, baby.
It's the kids, baby.
Ayo, when you eat game, name that comma, drain it around my bayo. If you just saw my ass, some of yo. Send your ring, you squeeze him, genie, kill that demon on my cave. What's up, my brother? What's up, my sister? Na umziki bana, isha ofita, na doza squeeze bana, zina tabirika, uno lewa mchana, usiku na chika. Okay, watoto fumbilo, nataka do. Chungo sileru, talala fo. Toto peleke kibla kushototo. Chonde lindole mifaso latido. Which way? That way. Yeah, baby, lipo pesa, that's the way. Okay, which way? That way. Yeah, baby, lipo pesa, that's the way.
Kutesa kwa zamzam, sikauta, achani mpeo tamtam. Kimoko, akanyomba kukamkam. Kalivo switi, yani kako yamyam.
Hey, what's up my brother? What's up my sister? Na umziki bana, isha ofita. Na ndoza squeeze bana, zina tabirika. Unolewa mchana, usiku na chika. Okay, watoto fumbilo, nataka do. Chungu sileru, talala fo. Toto peleke kibla kushototo. Chonde lidole mifaso latido. Which way? That way. Yeah, baby, lipo pesa, that's the way. Okay, which way? That way. Yeah, baby, lipo pesa, that's the way.
I'm going home right now.